Atuyana abana bekalete begomba. Apatikana apambana anonya sente. Abana basome
chichiba keza mu matumbi
tebajula
obulamu kubalamire
batunda bulamu abantu bwe batyo mukama obalaba amaziga ge bakaba kulu abana babwe gawulirenga nesala zensaba kusabo zitwalenga emergency abana bakule nokufuna bafune emotoka bavuge byebegomba bagabirire babigule nokufuna bafune mukama kusaba buli mwana w'omwavu basanyuke kubanga nange yojemba kusaba obamalire n'amabanja basasule n'obulamu mubanyumire kusaba buli mwana w'omwavu basanyuke kubanga nange yojemba kusaba obamalire n'amabanja basasule n'obulamu mubanyumire Saba ufuke chigo bae chidukiro toba vangamu Abayala oba gabirire nga manyigabuze kusabo ba wanirire Bachusize obwenyi Mumaso gabalabe bawe oba wanguze munange binji viva sobera Kusaba oba we songo kulemera ko wadolu sibigana
Kusaba buli mwana w'omwavu asanyuke kubanga nange yojemba Obamalire n'amabanja basasule n'obulamu bubanyumire Kusaba buli mwana w'omwavu asanyuke kubanga nange yojemba Kusaba obamalire n'amabanja basasule n'obulamu bubanyumire
Awali njegerezo wafu Awali mikoli mobya betima Omukisa kwe mifuna Omukisa kwe zate Mkulabia kongo chuso mtu Abate wasina fuke songa Mbate dobo siriange Kukusaba kwa babanja batana uliba Manyi osobora